to visit the past. It's called chocolate. Yeah. Alikuwa shore mkare guitar story za watu tu. She makes her move flows like how a boss do. Still rose, never gave me your boy, you took care too. She's the chick all day, boy, you have to talk to. Alipozama kwangu, alostiri moyo wangu. Kila kukicha kwa kukicha siri zangu. Kama ngo, she roll cha ukucha fast. For the love, kuna win, siyo siri spirit. We can spend more special time together. We both escape class. Use my scanning, yes, you blow. Kuko chonjo mboni chochoroni, siku is coming next. We got close every time, every night. Nika datena ika kashate mwe waki niko bite. Wado bambdogo, ujana mikorongo, waka kose upendo. Mwana within inchini chijirang. Butterfly, janaka show after show right. Chinaita kakose usingiz. Nami VIP busy kichize. Put all vichache paka kuche on my sample. Ugombi after being other chicks speaks. She breaks my phone into pieces. Home kukachan kuwa walk arena. She looks like Rihanna. She wanna test shucks banana. Kweza kumkane, kabakia kunyonye zana. Kichikia kwa she always test down for me. In the room she came over, she was sober. Kila njumu nikasuko kivun mikiponi siku wana sob. Game ilikuwa tam, 2 months later kuona dam. Na playboy na playboy, that's the reason why I don't care.
Cheche, uyuje mwema pepe. Bura nikae mbali nae. Sitaki story nae. Uyuje mwema kicheche. Uyuje mwema pepe.
Nakumbuka miezi miaka mlima meshuka. When I met her she made me better. Sema alikuwa mtoto mrembo, bila chakacha na hepa skendo. Bila mikasa na nipopendo. Hakuna matata maisha stable. Nakuja paka home. Sifanyi muziki sipati bingo. Nasaka riziki kwa kila chimbo. Alidaa wezi ride paka blue. Weze nunua gari kubwa, nyumba kubwa tunatanua. Akanza hepa kwa washefa. Pesa za mateka kila viwanja na saka pepa. Watu anagonga alafu anasepa. Huku na ngoja anapata pressure. Yali na kesha na omba mema. Kazi na pesa msosi kwa meza. Mara maishi yaka change. Nyumba kubwa ranch. Kumbuka misi rudi kipindi liwe kwa bench. Thank you God, maisha mechenchi na ingiza nyingi do. Mrembo ameshikwa na ito criminal. Hospital, doctor na dai magonjo mingi jo. TB, kusefu wa kinga mara mechizi. Minataka rudi kwangu la hi-fi. Ungoli mwaga baby bye bye.
Bye. Yeah. 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 Yeah.